Oya, msalimie yellow mkune.
Crazy, are you crazy? You already know one time.
Namba ole. Dio nene. Mkune!
Yellow mkune me. Wanyavi Joe. Come play me. Stakisha kwambia before. I got you roll again. Dita kufo mo. Right now I'm freaking. Fuck you shit. Mufanga. Get it. Mufanga. Mufanga. Yellow mkune kwenye moshe still ya let it say. One day yes. Get right with ya. Plan B zangu nitapiga full picture. Na neni pinga nja mtowa kana scratchy vocha. Mara bina. What a vimba for nasi. Vugu vugu sele weki shuti karisasi. Tough time never last. Tough people do. I got a bitchy fuck bitchy time ten fool. Sorry please kona mission nami leta dili. So na knock door mapema tu alfajiri. Mizingo kibao. Michoro kibao. Misi paki poda kwenye mishe zangu bro. Minjo rap and buy. Mufanga. Yellow mkune me, wanyavi Joe. Come play me, stakisha kwambia before. I got you all again, dita kupa mo. Right now, freaking, fuck you shit. Mufanga, get it. Mufanga, mufanga. Yellow mkune kwenye moshe still ya let you see.
Nipe see ya right now. Gang gang wako ready. Yani wana wani pinky. Say na pita na vina na flow. Place bitu kwenye mike ni soul. Acha ni flow. Yechu yechu sina wen gang gang gang. Yani sky keys and bed. Leta deal uwe real nigga. Ukileta soul miss paki pon. Takulaza mo nisha pita show. Ukistuka money. Chongo mdogo struggle money. Iyo bebe bebe kama siki ya ka. Fanya kitu inye future jama. Iyo manze na time inakacha jomba. Nafanya cars fanyi tena. Usipolewa mwana sepa.
Wanyavi Joe. Come play me. Stakisha kwambia before. I got you roll again. Dita kupo mo. Right now freaking. Fuck you shit. Mufanga. Get it. Mufanga. Mufanga. Yellow mkune kwenye moshe speed ya let you see.
Na niko real sina mistari ya kugush nigga. Ni kama ujui na unajua kama ujui basta jua.
Yellow mkune the podium did a kune.
Sniper toka mkune kipaji toka janja.
Mkune right now motherfucker bitch nigga nema. Woo! Yellow mkune right now motherfucker middle finger three finger now. Yeah.
Sometimes we go harder, life is harder. Yeah, timeless intelligence, you know what I'm saying? Yeah, the proud of Kuni, the Yask is the building devil. Last why?
Hey, father. Hey, father. Hey, father. Hey, father.